2 Akorinto 10.
Mdzina la Yesu Kristu wa mtima oleza ndi wofatsa. Ine Paulo mwini wake, amene anthu ena amati ndine wa mantha pamene ndili pamaso pano. Koma osaopa konse pamene ndili nanu kutali, ndi kuti mundimve. Ndikukupemphani kuti ndikadzafika kwanuko ndisadzakakamizidwe kudzudzula mosaopa konse anthu amene akuti machitwe athu ndi otsata za anthu chabe. Ndizoona kuti ife ndife anthu, koma sitimenya nkhondo motsata za anthu chabe. Pakuti zida zathu za nkhondo si za anthu chabe, koma ndi mphamvu zochokera kwa Mulungu zotha kuononga malinga. Timagonjetsa maganizo onyenga, ndiponso tikudzikuza kulikonse koletsa anthu kudziwa Mulungu. Timagonjetsa ganizo lililonse kuti limvere Khristu. Ndipo inu mutakhala omvera kwenikweni, tili okonzeka kulanga aliyense amene samvera. Ganizani bwino pa zimene mukuona ndi maso anu. Kodi pali wina amene amakhulupirira kuti ndi wake wa Khristu? Chabwino. Koma akumbukire kuti monga iye ali wake wa Khristu, ifeso ndife ake a Khristu. Ndipo tungakhale mwina ndi kunyadira mukakata ulamuliro umene Ambuye adatipatsa woti tikulimbitse naoni. Osati kukuonongani ayi, ndithu sindidzachita manyazi. Tsono musayese kuti ndikukuopsezani ndi makalata anga. Paja ena amati, makalata a Paulo ngaukali ndi amphamvu, koma mwini wake akakhala pakati pathu, iyeyo ngofoka ndipo mawu ake ndi achabe. Anthu oganiza zotere, adziwe kuti palibe kusiyana pakati pa zimene timanena makalata pamene tili nanu kutali ndi zimene timachita tikakhala nanu pamodzi. Sikuti timayesa kudzilinga kapena kudziyerekeza ndi ena amene amadzichitira okha umboni. Amapusa chabe pakungodziyesa ndi muyeso wawo wawo, ndi kudzilinganiza ndi anzawo amgulu lawo lomwe. Kunena za ife, sitinganyade mopitilira malire. Tidzasamala malire omwe Mulungu adatiyikira potifikitsa mpaka kwa inu. Sitidabzole malire athu, monga ngati sidakafike kwanu. Tinali woyamba ndife kukafika kwanu ndi kulalika uthenga wabwino wonena za Khristu. Motero sitinyadira ntchito zimene anthu ena adazigwira mdera limene Mulungu adatiyikira ife. Kwenikweni tikuyembekeza kuti chikhulupiriro chanu chidzakula, ndipo kuti ntchito yatunso pakati panu idzakula. Koma osabzola malire adera lathu. Pambuyo pake tingathe kukubzolani kukalalika uthenga wabwino kumayiko enanso, osanyadira ntchito imene munthu wina wachita kale mdera lake.
Paja malembo akuti, wofuna kunyada anyadira Ambuye. Pakuti munthu wovomerezeka si amene amazichitira yekha umboni, koma amene Ambuye amanchitira umboni.